Zaga
abana n'imitungo ya
rafite bigashira
buyari
ari yanganye niyacikinege iyakoze soni ya muremye imitungo bari bamunyaze yose nayo araisu Yayiranganye niyacikinege Niyakoze soni ya muremye Imitungo bari bamunyaze yose Nayo arayisubizwa Sanga zimu iruhane
Aho kumuhumuriza
Ubwo zimu chinege
Yobu yari anganye
Yari anganye niya chikinege Niya kozi soni ya muremye Imitungo wali wa munyaze yose Nayo Araisubizwa yayiranganye niyacikinege niyakoze soni ya muremye imitungo bari bamunyaze yose nayo araisubizwa
Chikinege na gato ya
Kwa zisani ya mure nye